I'm darling.
Hapo nyuma nishakutana na wengi, ila wewe umeniweza. Oh my darling, mengi alisema. Ulishatoka na wengi, masikio nikaziba. Oh my darling, acha moyoni nikuweke, wewe peke nisiham. Acha maneno ya watuke, wapige ngepe, wenipe vitamu. I'm ready to die for a lover to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele. I'm ready to die, your lover is on fire. Baby, oh baby, tufe tuzikwe wote. Acha nikupe vitamu, vitamu, vitamu. Baby nikupe vitamu, vitamu, vitamu.
Nami nikupe vitamu, vitamu, vitamu. Baby nikupe vitamu, vitamu, vitamu. Umenihesimisha. Oh baby, you are my ginger. Mwengine sioni. Roho ya takatika. Oh raha darling, chozi umenifuta kwa penzi lako baby. Chanda chema ni wewe, nivike pete, nitakupenda milele, tuzeke wote. I'm ready to die for our love to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele. I'm ready to die, your love is on fire. Tuzikwe wote.
Acha nikupe vitamu, vitamu, vitamu. Baby nikupe vitamu, vitamu, vitamu.
Nami nikupe vitamu, vitamu, vitamu. Baby nikupe vitamu, vitamu, vitamu. I'm ready to die for our love to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele.
I'm ready to die, your love is on fire. Baby, oh baby, tufe tuzikwe wote.